Niyabule, niyabule. Oh time and niyabule. Oh tata niyabule. Inu no sal. Kendo yonke mama. Siyabule. Bakhathi siyabule. Oh bakufile. Bakufile amaphansi. Bakufile. Bakhathi bakufile. Bakhathi bakufile ngento yonke. Oh mama ndiyabule. Boleti ndiyabule. Oh time ndiyabule. Oh tata ndiyabule. Oh mama ndiyabule. Boleti ndiyabule. Oh time ndiyabule. Ndiyabule, leta ndithi mandibulele kuwe. Ngento yonke tata, hayi mandibulele. Oh, nawe uyabona isandla sakho sivelile. Leta mandibulele kuwe, leta mandibulele ngento yonke. Boleti ndiyabule. Oh time ndiyabule. Oh tata ndiyabule. Oh mama ndiyabule. Boleti ndiyabule. Oh time ndiyabule. Oh tata ndiyabule.